Gavumenti esabibwa okwongeramu amaanyi mu kugambisa abasomesa mu masomero agenda ulo kubanga bakizuire ng'ebibula ebyabasomesa n'ekindi bwe kizibu ekikasinze okuviirako ebyendegeresa okudobonkana gano mu gutundu ogwa Busoga. Abakubye omulanga guno n'abandi ku bakulu ab'amasomero agenda ulo nga mwabo n'okuli omukulu w'essomero lya Muterere Secondary School lyagaanibwa mu disitulikiti ey'e Bugiri n'abiri Agnes bw'abeire ng'afunyeemu ku akafubo n'omusisi Kaifaaga Tusakire okuva ebuuyi bw'eyo ono ajja amaiso yaakuba nti bw'obanga weetegerezeza amasomero agasinga obungi gavumenti gyeyafuna y'abasomesa abankujuli batono bati awo nno omusomesa omulala yadde yaabonaabona n'abaana okuva kuno paka gulo okuva kunki paka olunaku olw'eigulo yeena yamaliriza ng'olwisi akooye awo ni abaana ojja okumaliriza nga bwene bafunye mu kitono okujja okumalako omwaka ng'awo aliza butwediri okufunibwa nga biri awo dityo dityo dityo.
That are on government payroll and one non-teaching staff, that is the bursar. The rest are on board, you know, PTA, it's the parents that pay them. Then we also need classroom space as they are putting up maybe seed schools and other schools. Let them think about the old schools also. The infrastructure is terrible. You know, the children are here. There are very many, but they are all packed. I have one S2 class that has about 165 students. So they're really packed. We need classroom space. We need to be helped to put up latrines, as you can see.